Ndio lulumbile kankula yenga ule wata wata.
Love it, love it.
Aye. Crazy Beats on this.
Yeah, couple of Crazy Beats.
Pretty Rocks. I don't give any kind of fella, you say I did what. So, yeah, she did it so. Chumfu, don't come on down that. Now, you wanga white and tumba, wish you were to
love.
My offia lange, vela, the salon, if I so overleafy panga lava, cause I come on up a few. Ah, done that. Oh, but my loving a baby, but
love.
Oh, some of you. Bole posa mano kufyanzi ulele baku fiobe.
Love it.
Beats ngata wite menu.
Love it.
Na beats ngata ikusekeshe.
Love it.
Na intro ngata wite menu enayo.
Love it.
Okay, nomba nishule fine chule mboe.
Love it.
Olo lempangile chiki.
Love it.
Ule imona chifelebu.
Love it.
Wikata wanga wambo kulipia baku mbona.
Love it.
Mira lava teine win the next big
love
thing.
Love it.
Mami, na kufuaya wankana. Ule lava saba nome valenka vina. Ule shano kumeka kwa ture.
Love it.
Mia, oh, apanya wabaya.
Love you.
Watch taking no a friend request. Time wangu fuida parade. Watch it if you want jamba nde poka kawa. That's where the wasanga na vesura.
Love you.
Kubankong kamondan nati. Na iwenga white untumba wishi vesi.
Love you.
Ayofi alanje vela tisalo nipa.
Love you.
Suwa lefi pangalaba kosa kama na pa.
Love
you. Ah, done that.
Love
you. Oh, bama labe nge beba.
Love
you. Oh, zemu you. Bole posa mano kufyanzi ulele baku fiobe.
Mwenenga walipata Fruity Rocks.
Love.
Walipata na manyimbo yotufunya.
Love.
Ture chita na nikanya ulefi panga. Nstu afileka povele nita umfone fsungu.
Love.
Wapo ule imona odi.
Love.
Ule monoru vembu na pashidi.
Love.
Asina yoni we rapa wapi sungu.
Love.
Bila la wati ni mchalo cha Zambia tuwa ikada.
Love. Love.
Love. Love. Love. Love. Love. Love.
Love.
Playlist yome papa ferumba.
Love.
Nishapa saupe na jevya no kukumbi.
Love.
Ule shaifu nili chawashaka kuishive vwe.
Okay,
back to Benenga wa Shadida.
Love it.
The truth has song a shaku kadipa.
Love it.
Bimbolo kwa fruit funga tawalumfa. After all, it's a Fruity Rocks Nation.
Love
it. Kuwankong come on down that.
Love
na iwenga white untumba wishi vyati.
Love
it. Ayofia lanje vela tichalo nipa.
Love
it. Suwa lefi panga lava kosa kama na pa.
Love it.
Done that.
Love
it. Oh, bama labe nge beba.
Love
it. Oh, zemu you.
Love it.
Bole posa mano kufyanzi ulele baku fiobe.
Love it.
Kare kukong kama mwe vyati.
Love it.
Wey vyati chalo chavonse boite.
Show.
Hello ayi kasonga umfata chawa.
Love it.
Wala pumishodu pwa love kumona ba nove.
Love it.
Ha. Ronzi ze kafiago.
Mokwa.
One blood na kumona.
Aya.
DJ get it tweet ya shi ya di shiriko.
Aye.
Timvara chocolate king niggas. Ha. Richie. Fruity Rocks.
Aya.
Aya. Yeah yeah. Yes.
It's another one. Heat Factory Record. Ya Capra Crazy Beats Rhythm Production. Heat Factory Music. We make all them hits.